Kenye ni maisha minionyesha, marafiki wamenilewesha, wasichana wakanionjesha, nasikia adi ex wangu sikuthia na nyonyesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, nago panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, nago panga sana ushe rati. Loaded the woofer, they tatted the guest, shorted the monkey, the longer the tail, the bigger the forehead, the bigger the heart. Nairo komoka, the bigger the loans. Fast ni tamuka ni kuripend, ka breakfast kisha shindo na dipend. Na dipenda, akibabu tapenda, tasema, akibabu tasema. I wish nipate Sabina, before nipate Joy. I wish nipate Gina, ka Subaru boy. Kenda litaka tukonye kitu wata enjoy. Alafona Nicole,
aki we uli ni enjoy.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, nago panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, nago panga sana ushe rati.
Ay, squeeze uski Pamela bado na meza. Ay, uchi mbaka habu hauna hela ata kucheza. Ushinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinonesha tabu juu sheratin kampoteza. Sheratin kitu kubwa hika Nairo wezi gno. Kama fisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wanaitanga bro. Wauta nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho, wana kutoka kikichogo. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti ya usherati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wakamposi kidogo.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, nago panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, yeah, ushe rati, ushe, ushe rati, nago panga sana ushe rati.
Kama nzi yako ye ushinda kicheki status WhatsApp. Kama cho sana sana wao kwa kifuatilia ma ex wao, ex wa kitambo. Usherati meza inauma, ulidhani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati ne ushinda kwa kalokol Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligro na yeye, bile meshika naenda tuishi na yeye.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, nago panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, nago panga sana ushe rati.